na boy makambe. Mikona mikolo batu na papa kamilie. Butu pena moi solo. Manani pakole la solo kamilio. Abonye makambe. Camille, mama, Camille, oh. Hey. Camille, 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 na bonye makam. Camille, 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 na bonye makam. Nikona nikola Camille, Camille, oh, na bonye makam. Papa Camille, Camille, ay, ay, ay.